sabana.
Hai, asibesami, siyabafuna.
Niyebe sabana.
Hai, asibesami, siyabafuna.
Stand up and stomp your feet. Stand up and fight now. Stand up, stand up. Stand up and fight now. Stand up and stomp your feet. Stand up and fight now. Stand up, stand up.
Wesizwe sakitha ngekumjonga tatathi nase sahlangana. Wesizwe sakitha ngekumjonga tatathi nase sahlangana. Awusingama Afrika, awusingama Afrika, awusingabe lungu, awusingama ndi, awusingama kaladi. Wesizwe sakithi siyonqoba simunye thina. Wesizwe sakithi.
Sasha phela kumfoka bajazana madodwa hlaba ngaphela phela uphuze chemist khona phezulu kwagalo lengisekhona madodwa uthini lapho wesikhumba mfoka khumala hayi namhlanje awujaki nesheke awubheke nje namhlanje ngivambe nokenel simba lapha kani ngihamba naye ujake wathi njalo naye wamabhokobhoko njalo mfoka
amabhokobhoko
mhlathu neweki madodwa khona phezulu ekhanda joni lengibuya khona
I got everything that I need. The sky above my head, the soul by my feet. And it's our country, it's my home. It's our country, it's my home. And I know you're trying to intimidate me, trying to scare me. Show me the reason why I should be, but I don't see. I got my people's pride inside of me, my father's legacy.
Wesizwe sakithi siyonqoba simunye thina. Akekho ongathatha thina. Hayi sesahlangana. Akekho ongathatha thina. Hayi sesahlangana. Singama Afrika. Singama Afrika. Niyabe sabana.
Asibe sabi.
Niyabe sabana.
Siyabafuna.
Niyabe sabana.
Asibe sabi.
Niyabe sabana.
Siyabafuna.
Stand up and fight now. Stand up and stomp your feet. Stand up and fight now. Stand up. Stand up, stand up and fight now. Stand up and stomp your feet. Stand up and fight now. Stand up, stand up.
Wesizwe sakithi siyonqoba simunye thina. Wesizwe sakithi siyonqoba simunye thina. Akekho ongathatha thina. Hayi sesahlangana. Akekho ongathatha thina. Hayi sesahlangana.